Malaika wa mkama na alawikila omuwala atamanyi msajja erinyalie Mariam na mugamba nti Maria 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 ulina uli wa mkisa mubakazi wona munsera uli beroru butu Eroli zala, umwana wa Katonda, omulunuzi w'ensero, erinnya lye, Yesu. Maria n'abuuza, kiriba kiti ekyo, nga simanyi musajja yenna. Malaika n'amugamba, ulibeera olubuto, olw'Omwoyo Omutukuvu. Watu Maria nakiriza na agamba kibenga Katonda bwagambye
www.djericom.com